sijawahi jona panga job tight. Unaleta nari hata nimechupa light.
Kasabu
tight.
Yeah,
it's my dog.
So nisike wapi baby?
Hapa.
No nisike wapi baby?
Hapa.
Nisike wapi baby?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Beauty. Can I get some of that my little miss cute? And then if I kitty at him in the when you kitty Chema, mindo na kafiti. Macho za kufiti manze yoni good looking. Nitalipa depo manze kama kuna booking. Vile umeiva manze no more cooking. Nisa kupatazo no more looking. Ugona sexual appealing, sika sexual healing. Missionary baby girl face ceiling. Change position e bujari bunili. Umejaza poa hindo nice thing. So nisike wapi baby?
Hapa.
No nisike wapi baby?
Hapa.
Nisike wapi baby?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa. Hapa.
Hey yo Timmy, bom bom killer come gimme. Do the dirty wine, mina fine girl see me. Down to the flow, nimekuja na kamini. Crop top no form, no usorore kipini. Do Dubai, twende shopping ya Gucci. Kukukuwai, libidi nifanye bookings. Mr. Kichai, baby, mina taka sushi. Na tufike night, wafunze isukuti. Nitakupa amani, siyo vita, jumiwa sina visa. Nataka tu chill, tu kwa keja na mambichwa. Kishi kwa na manchi, zapo kuna kapizza. Ukidorora, dorora, na kupati ya katiza. Tunapula puku vum vum kimasta. Picha zako mina zoom zoom na data. Kama nototo mini takupa tupacha. Alafu baby hiyo chum chum na taka.
So nisike wapi baby?
Hapa.
No nisike wapi baby?
Hapa.
Nisike wapi baby?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Kabaridi kana tamba mindo murder. Na wamepani kwa nogopa kushandwa. Mdogo mdogo tunakuja kuwapanga. Bampa tu bampa wangu hasongi father.
Na kupele katize pale kwa boda na manga. Na rubika sabuni yani nakata na panga eh. Na kumanda so napanga matanga. Na kuchoke maze.
Nini mtaita na yangu pia ni taita. Ninaleta nare mpaka umetupa laita.
Sijawahi jona kwanga jom taita. Unaleta nare ato nimetupa laita.
So nisike wapi bebe?
Hapa.
No nisike wapi bebe?
Hapa.
Nisike wapi bebe?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Tighter, tighter.
It's a Madonna on the beat.
Tighter na yangu peni tighter, tighter.